Minisitule ya Uganda etongozza omwezi ku kutaasa obutonde n'ekigendererwa eky'okusimba emiti obukadde 15 okwetoolola eggwanga lyonna. Bw'abadde atongoza kaweefube ono, omumyuka wa Speaker Thomas Tayebwa ategeezezza ng'okutaasa obutonde bwe kijja okwetaagisa buli muntu okusobola okuleetawo enjawulo.
I was in Toroko, but Toroko is getting submerged badly. You see what is happening in the Ergo, in the Bududa. And then the cost. Because you see, if we made environmental protection a priority, then we would have built to resilience. I think the biggest fight we have failed on when it comes to environmental protection is that we have been reactionary. Emergencies. River Nyamwamba comes, destroys Kasese, and immediately we get money. Ududa floods, kills our land, and immediately we shall get money. Toroko gets submerged and immediately money will be available. That's being reactionary. Build resilience by being preventive in your approach.
Thomas Tayebwa, mmyuka wa Speaker wa Parliament. Yes, abalabirizi Samuel Steven Kazimba Mugalu ategeeza nti singa bwe basimba emiti nga bwe basimba emiti gino obukadde 15 bajja kubeera bajjukirako n'ebikujjuko eby'emyaka 15 ng'ekkanisa etuuse mu Uganda.
Ebimu ku bitandikiddwako olw'okusaaka amaanyi okulaba nga tulwanirira obutonde, kubanga tukizudde nga obutonde bwonooneddwa, emiti gitemeddwa, abantu basuula ebiveeraveera, tusuula ebicupacupa, era ensonga lwaki mu kaufuba oyo tulaga nti tuvuddeyo okulabika nti mu kifo kikuba plastic kwese chupa zino rukumu obutonde. Nga chacho Uganda kampeni eno kugenda kusimba emiti milioni 15 ez'emiti, nga tu ekigenderwa kukumu obutonde, naye ate ekijja kikola nga tukuza emyaka 15 nga ekkanisa ya chacho Uganda bukyanga bukristaayo bujja wano.